Ngayisusa ndanyela mayinika nekasilandazi. Thini kaloku nebhoza zagcwala. If ndancela pha sopha endleleni cause ndakuhamba ndimbizi. Nawe uyandibona ndinkinga kaloku. Yela kufu nasebantshela ungandibanga mayinika. Thini kaloku nebhoza zagcwala. Thini ndakuhamba ndinqume umntazi. Inqube ngomela kaloku ndanyela nekasi lagcwala mayinika xangena. Thini kaloku ndicrazy.
Yela kufa.
Yela kufa.